Tandikira musaza kya Dondo ministro y'ebyenjigiriza n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu Uganda ekya UNEBU batandise okufulumya ebyava mu bigezo ebyakamalirizo ebyakolebwa abayizi abaatuula siniya ey'omukaaga omwaka oguwedde ebya Uganda Advanced Certificate of Education. Okusinziira ku kitongole kya UNEBU, bino by'ebigezo eby'omutendera ogwokusatu era ebigaddewo okufulumya ebyo ebyava mu bigezo bya 2025 ng'omugatta abayizi akakadde kamu 40,423 be baatuula ebigezo ebyakamalirizo ku mitendera esatu okuli ekibiina eky'omusanvu, siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga. UNEBU egamba nti ebigezo by'omwaka 2025 abayizi ababituula beeyongerako obungi n'ebitundu 17 n'obuwuzi 2 ku buli 10 okuva ku bayizi akakadde kamu 29,471 ababituula mu 2024. Ebigezo ebifulumizibwa olwaleero eby'omutendera gwa siniya ey'omukaaga byatuulibwa wakati w'ennaku z'omwezi 10 November ne 5 December 2025 era abayizi 16,644 be beewandiisa okukola ebigezo ebyo nga beeyongerako n'ebitundu 14 n'obuzi 6 ku buli 10 okuva ku bayizi 14,109 abaatuula mu 2024. Abayizi 40,328 by'ebitundu 25 ku buli 10 be baatuulira mu masomero ga gavumenti ate abayizi 12,247 by'ebitundu 75 ku buli 10 ne batuulira mu masomero g'obwannannyini. Bano be bayizi abasembyeyo okwewandiisa mu kukola ebigezo mu nnambika y'ebisomesebwa enkadde ku ddaala erya siniya ey'omukaaga. Profesa Celestino Obua, nyini ntebe olukiiko olufuzi olwa UNEBU, asinzidde Nakasero mu makago bwa pulezidenti ebigezo gye bali mu kubifulumiza n'agamba nti abaana abawala bakoze bulungiko okusinga ku balenzi. Profesa Celestino Obua agambye nti amasomo ga arts leero era bagayisa okusinga ku ga sayansi era nti ku mutendera guno obubbi bw'ebigezo bwali butono nnyo.
Maintaining stronger performance grades at several subject levels in humanities and demonstrating lower failure proportions overall. This affirms the positive impact of continued investment in the girl-child education.
Ebitongole ebivudde mu bigezo bino ebya siniya ey'omukaaga tujja kubikutuusaako mu mawulire gaffe amalala.